Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga. Muri iki kiganiro dufatanyije kandi na
Placide Magambo.
Ikaze muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nkabafatanije na mugenzi wanjye Placide Magambo. Ibikorwa byo kwiyamamaza kubifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda bizarangira kuri uyu wa gatatu. Amatora ateganyijwe mu mpera z'icyumweru no mu ntangiriro z'igitaha. Abiyamamaza barahatanira imyanya 80 mu mutwe w'abadepite mu byiciro bine. Muri abo 80, abadepite 53 batorwa binyuze mu mitwe ya politike cyangwa se mu bakandida biyamamaje ku giti cyabo. Abadepite 24 babahagarariye abagore, 2 bahagarariye urubyiruko n'umwe uhagarariye abafite ubumuga. Uyu munsi turibanda ku bahatanira umwanya wo guhagararira urubyiruko. Itegeko rivuga ko umudepite umwe aba ari igitsina gore, undi akaba ari igitsina gabo, kandi akaba atarengeje imyaka 35. Kuri telefoni kuva i Kigali mu Rwanda turi kumwe na Ronald Bingira w'imyaka 28, akaba ari umuhanga mu bijyanye n'itumanaho, akaba arimo kwiyamamariza umwanya w'urubyiruko. Ronald Bingira, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uri umwe mu bahatanira kuzinjira mu nteko ishinga amategeko uhagarariye urubyiruko rw'u Rwanda. Mbere na mbere, ibikorwa byo kwiyamamaza kuri wowe byifashe gute, bigeze he, dore ko hasigaye amasaha make cyane ngo ibikorwa byo kwiyamamaza bibe bihagaze?
Murakoze cyane Ijwi rya Amerika kuri uyu mwanya wanyu mwiza cyane. Ibikorwa byo kwiyamamaza tubigeze ku musozo, kuko umunsi w'ejo kwa gatatu niwo munsi wa nyuma nk'urubyiruko tuziyamamaza. Tukaba tuziyamamariza mu mujyi wa Kigali, intara zose uko ari enye z'igihugu shyizeho n'umujyi wa Kigali barabizengurutse. Ubu umunsi wa nyuma n'umunsi w'ejo ariwo mujyi wa Kigali.
Hanyuma Ronald, ubusanzwe ku bakandida bahatanira iriya myanya 53 binyuze mu mitwe ya politiki cyangwa se mu bakandida biyamamaje ku giti cyabo, bafite uburenganzira bwo kujya hirya no hino mu Rwanda ahariho hose bakiyamamaza. Mwebwe mwiyamamaza munyuze mu zihenzira?
Urakoze cyane. Twebwe nk'urubyiruko twiyamamaza tunyuze imbere ya komite y'urubyiruko y'akarere, ndetse n'ikindi cyiciro cy'abagore, ndetse n'icyiciro cy'abafite ubumuga. Twiyamamaza imbere ya komite y'urubyiruko, abo twatoye baduhagarariye nk'urubyiruko mu karere.
Hanyuma se mugenda muri mwese uko ari 30 mwemejwe na komisiyo y'amatora, cyangwa se buri muntu ku giti cye asura akarere ku giti cye?
Urakoze cyane. Ndeka ngukosoreho gatoya, turi abakandida 26.
Yeah, umbabarire.
Twese duhurira ahantu hateganyijwe na komite izatora nayo ihari tukavuga ibintu byabone imigambi yacu ibyo tuzageza ku banyarwanda na gahunda zacu dufite nk'abakandida.
Watubwira imigabo n'imigambi yawe ufite mu muri gahunda yawe yo kwiyamamaza.
Rakoze cyane. Imigabo n'imigambi ni byinshi cyane nk'atwe urubyiruko twifuza kugeraho, nkuko leta yacu iba yaraduhaye amahirwe nk'urubyiruko bwo kugira ngo natwe tugire icyo dukorera igihugu cyacu. Imigabo n'imigambi yo ni myinshi, gusa imwe muri iyo ngiyo ni ugutora amategeko atubereye nk'abanyarwanda, kugenzura ibikorwa bya guverinoma, gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 aho yagiye kuva mu 2017 kugeza 2024. No kureba ibibazo abaturage dufite cyane cyane nk'urubyiruko nzabamagarariye tukabigeza ku nteko tukabiganiraho n'abandi badepite tuzaba twagiraniye mu nteko.
Ronald, waruvuze uburyo mwiyamamazamo abantu 26 kugira ngo bahurire ahantu hamwe, simpamya ko muba mufite umwanya uhagije kugira ngo musobanure neza iyo migabo n'imigambi yanyu. Ese biraborohera kugira ngo ubutumwa bwanyu bugere kuri abo cyangwa se mubumvishe neza ibyo muhagazeho kugira ngo babagirire icyizere?
Urakoze cyane. Ndakeka ko twese ko tungana nk'abakandida bagiye baduha amahirwe angana, bakaba buri muntu baramuhaye iminota 5. Ndakeka ko iminota 5 irahagije ku buryo umuntu yabavuze imigabo n'imigambi ye. Icyo ni nacyo kinshimira komisiyo y'igihugu y'amatora kuba yaraduhaye umwanya, ikanaduha amahirwe angana twese nk'urubyiruko.
Ufite imyaka 28, urimo uriyamamariza kuba umudepite uhagarariye urubyiruko. Ibintu bijyanye na politiki no kwinjira muri politiki kenshi ni ibintu bitoroshye kandi bikomerera abantu benshi. Niki cyatumye ufata icyo cyemezo cyo kuvuga ngo ugiye kwiyamamaza kugira ngo uzabe intumwa ya rubanda?
Urakoze cyane. Kuri iyo myaka 28 yanjye nago navuga ko wenda ari imyaka mike, kuko ahubwo ni nayo myaka nkwiriye gukorera igihugu cyanjye. Kandi n'ikindi cya kabiri, mfite n'ubushake, ndifuza kuba hari icyo nakorera igihugu cyanjye. Ndashimira ibyo abari mu nteko badukoreye, ndifuza ko nanjye nkomerezaho aho bagejeje. Ibyagezweho ndifuza gukomeza tubisigasira nk'urubyiruko. Ndifuza guteza imbere igihugu cyanjye, ndifuza gukorera igihugu cyanjye, ndifuza kucyubaka. Ndakeka amateka y'igihugu cyacu murayazi. Nayindi mpamvu iri aho ngaho cyane, impamvu ya mbere ni ugukorera igihugu cyanjye, kuko ni nanjye ubwanjye ngomba kugikorera. Na wundi umuntu uzava hanze wenda ngo ikintu cyakorera igihugu, ni njye ubwanjye ugomba gukorera igihugu cyanjye.
Mugenzi wanjye hari ikintu yarakubajije kijyanye n'ubushake, nibyo birumvikana urabufite, ariko ubumenyi ufite mu bijyanye na politiki n'icyo uzaza guhindura mu nteko ishinga amategeko, uhereye ku bumenyi ufite ibyo waba warize?
Urakoze cyane. Ibyo guhindura wenda birahari n'ibibazo urubyiruko dufite. Nibyo twifuza kuba twateza igihugu cyacu imbere, kandi hari n'ibyateganyijwe na guverinoma yacu ya nk'iyi gahunda y'imyaka 7 dufite ya guverinoma yashyizeho. Urabizi ko umwaka ushize 2017 nibwo hagiyeho imigabo n'imigambi ya guverinoma. Ibyo nibyo bintu ugomba guheraho, kwanza nkanasigasira ibyagezweho, ari nako negera urubyiruko tunaganira tukareba icyo dukeneye kindi cyo gukorwa ikitubereye nkatwe nk'urubyiruko.
Wize ibiki mu mashuri yisumbuye cyangwa se muri kaminuza?
Nize Hague, History, Economics and Geography, then muri university niga business information and technology.
Ibukaza bikoresha gute nujya mu nteko ishinga amategeko?
Of course kwewe nk'urubyiruko muri iki gihe turimo ni igihe cy'ikoranabuhanga, ni igihe cy'iterambere. Ndakeka ko nimba narizi ya BIT, business information and technology, kandi turi muri technology, kose na urabyumva ko ntabura icyo nakoresha, icyo nakora bitewe n'ibyo ngibyo.
Ronald wakomeje gushimangira gahunda za leta ko wifuza gushyigikira izo gahunda za leta ziriho, nk'umuntu ukumva muri aka kanya uzatora yakwibaza ese uyu muntu ko numva nta gishyashya agiye kunzanira ahubwo agiye gushimangira ibisanzwe.
Ibishyashya birahari kuko nk'urubyiruko kwanza twebwe ibibazo ni byinshi nk'urubyiruko, ntabwo ari ukumva ko ngomba gushimangira ibyo ngibyo byagezweho. Icya mbere ni ukuganira n'urubyiruko.
Ariko kuganira Ronald, kuganira bihoraho, tubwire nk'ingingo ya mbere wumva ikuri ku mutima ukavuga ati iki kintu ntacyo leta iragikoraho, ndamutse mbonye ayo mahirwe nagerageza kukigeza kuri bagenzi banjye tuzaba twatorewe hamwe mu nteko ishinga amategeko, nkashyiramo ingufu kugira ngo gitorwe kibitegeko hanyuma kigirire akamaro urubyiruko. Ikintu cya mbere cy'ingenzi.
Urakoze cyane. Urabona nk'ubu urubyiruko leta yacu yadushishikarije kujya mu myuga, kandi ibyo bintu by'imyuga ndifuza ko twabiteza imbere bikagira ku rundi rwego. Ndifuza ko abo bana, nifuza ko urwo rubyiruko rwashishikara mu kujya muri iyo myuga. Ndifuza ikindi cya kabiri, natwe ubwacu urubyiruko rw'u Rwanda turifuza twebwe ubwacu kuba tutanarebera, ntabwo tugomba no kureba leta cyane ngo niyigomba kudukorera ibintu byose. Natwe ubwacu nk'urubyiruko tuhari ibintu tugomba kwihangira. Icya mbere nakubwira nk'urubyiruko rw'u Rwanda dufite talent nyinshi, impano zihari mu rubyiruko. Murabona nk'urugero naguha, abana bari mu magare, abana abahanzi, ibintu ni byinshi cyane byo gukora bihereye mu mpano dufite. Kandi icyo nakubwira ko byaranatangiye kugeza kuri uyu munota, ndifuza kuzamura impano z'abana b'abanyarwanda, kuko ndakeka ko nituzamura impano z'abana b'abanyarwanda hari ahandi hantu byibuze tuzagera ahandi dufatanyije na leta yacu, kandi natwe ubwacu nk'urubyiruko tukagira icyo twinjiza, kandi n'igihugu cyacu gifite icyo cyinjiza. Ndifuza muri migabo n'imigambi mfite, ndifuza kuzakoresha impano dufite nk'abana b'abanyarwanda bikagira ku rwego rukomeye, international level. Nicyo kintu ushaka kuvuga.
Urakoze Ronald. Nagira nkubaze, ubundi umuntu iyakura hari ukuntu akurana nk'inzozi avuga ati nzabikina iki, wowe inzozi zo kumva ko wajya muri politike, kumva ko wajya mu nteko ishinga amategeko zakuje mu ryari?
Nukuva kera. Ibi ntabwo ari ibintu byuka mu gitondo ugatekereza ukavuga ngo reka ejo nziyamamaze kuba umudepite cyangwa ikiniki. Ni ibintu biba byararanje mu kera nyiri umwana, kuko nkanjye ubwanjye nifuzaga kuba naba n'umusirikare mbere wenda yo kuvuga ko wenda najya no muri politike. Nifuzaga kuba nakorera igihugu cyanjye, uretse wenda nubwo ntajya no mu nteko, ariko hari n'ibindi byinshi cyane nakorera igihugu cyanjye byakubaka uru Rwanda. Ni igitekerezo cyanjemo kera, bitari ukuvuga ngo wenda nagitekereje ejo cyangwa ngo hari umuntu waje ngo arambwira ngo wajya muri iki ngiki kiniki. No, ni njye ubwanjye wagitekerejeho, kandi bifata igihe. Ntabwo ari ibintu ubyuka gutya mu gitondo ngo uvuge ngo reka nanjye niyamamaze. No, ni ibintu biba byarafashe igihe, ukabitekerezaho, inama z'abakuru, inama z'ababyeyi, ni ibintu nk'ibyo.
Ronald Bingira ni umusore w'umunyarwanda urimo kwiyamamariza umwanya wo guhagararira urubyiruko mu nteko ishinga amategeko. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza uyu mukandida Louis Michel Wirwe.
Uraho Edi Rwema.
Uraho neza, ikibazo cyawe.
Bansubize uwo mukandida uwo mwana.
Arakumva.
Muraho neza, muraho neza. Muraho neza.
Yego chimwe shuti.
Yego.
No, no.
Ndakumva.
Yego chimwe.
Ahimbazwe cyane.
Gose ntabwo uranyemeza neza.
Yego.
Yitwa Rwi Michel.
Rwi Michel, yego Rwi Michel birashimishije kukumva nanjye.
No, no, rero. Gose vrema. Uri umwana muto cyane. Ariko noneho cya gitekeye dufite ni kinyuma cyane. Hari akabazo ngira ngo ngiye nk'ibari.
Yego.
Mbega. Ushize guhagarara urubyiruko mu nteko ishinga amategeko. Ariko nk'uko kuhagarara ngende umusaza cyane ufite imyaka irenga 20. Ariko noneho akabazo cyangwa kukubaza ni akangaka.
Yego.
Mbega. Ibibazo by'urubyiruko rwo mu Rwanda urabizi. Dore akabazo rero. Ugiye mu nteko ishinga amategeko. Ikibazo ibibazo bibiri byonyine gusa. Ikibazo ishinga ugiye mu nteko ishinga amategeko bikujyanyemo uvuga uti ngiye kurwana nabyo.
Wanjye
n'abana banjye nzagushakira amajwi 150 hano. Ariko ibibazo bibiri byonyine by'ingutu urubyiruko rufite bikujyanye mu nteko ishinga amategeko. Ndagushimye cyane. Urakoze mwana wanjye. Urakoze Edi Rwema.
Urakoze Louis Michel Ronald bingira gerageza usubize ibyo bibazo Michel akubajije agira ati nk'ibibazo bibiri by'ingutu ubona ukwiye gushakira umuti uramutse utorewe kujya mu ntego ishinga amategeko.
Okay, urakoze cyane ndashimira n'uwo musaza ku kibazo abajije cyiza cyane. Ikibazo cy'ingutu wenda ndumva nta kibazo cyane cy'ingutu twebwe dufite, ahubwo akenshi dufite n'ibisubizo twebwe ahubwo nkatwe nk'urubyiruko. Ikibazo nkatwe urubyiruko ahubwo sometime rimwe na rimwe wenda tujya twitinya nk'urubyiruko, kandi igihugu cyacu cyaraduhaye amahirwe. Sasa ikibazo cy'ingutu gihari ni twebwe urubyiruko ubwacu, nta kibazo kiri aho ngaho, ahubwo twebwe urubyiruko ubwacu kwitinyuka tugakorera igihugu, ibibazo bihari tukabiganiraho. Inama nago buriya nk'urubyiruko ibibazo dufite byo ni byinshi, nago najya nko kubivuga cyangwa ngo mbirondore, ariko icya mbere na mbere navuga twebwe urubyiruko turacyitinya kumva ko tugomba kugeramo, kwigererayo tukamenya na tukiha agaciro. Icyo nicyo kibazo cya mbere urubyiruko ngewe navuga dufite. Ikibazo ntabwo wenda navuga ko kiri mu bayobozi bacu cyangwa iki, ikibazo kiri twebwe ubwacu nk'urubyiruko, kugira ngo twitinyuke tugereyo, turebe icyo twakora natwe ubwacu tutagendeye ngo kuri guverinoma cyangwa leta yacu. Ikibazo cya mbere dufite ni twebwe ubwacu urubyiruko kwitinyuka. Kandi icyiza namaze kubona amahirwe twagize, leta yacu yaduhaye umwanya, yaduhaye n'amahirwe yo kugira ngo twitinyuke tugereyo. Twigerereyo twebwe ubwacu nicyo kintu navuga wenda kiraho cy'ingutu wenda mu bibazo dufite.
Urakoze
twebwe icyo ikibazo dufite nta kinini twebwe ubwacu urubyiruko kwitinyuka, tukumva ko tugomba natwe gukorera igihugu cyacu. N'ikibazo cyabaho, kuko ikibazo cyabaho cyose tugomba gutinyuka tukakivuga tukabiganiraho bigakemuka. Kuko nimba leta iguhaye amahirwe yo kumva ko urubyiruko namwe ubu niyo time yanyu, ubwo se urumva ikibazo cy'ingutu atari twebwe urubyiruko kugira ngo dutinyuke.
Ronald Bingira, guma kuri telefoni, reka dufate abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Samuel wirwe neza.
Niriwe neza.
Uri hehe?
Ndahamagaye ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ndariko mbaza uwo mutumire, nagira maze meti ndababaze aho cya kibazo cy'uko nakikosubira kumviriza Ijwi rya Amerika uko bifamye nka kera, aho cyaba kigeze ko n'ubu tubona umenga ntabwo birakunda ko mwa mwarakuganye.
Samuel, icyo kibazo ntabwo kirakemuka neza, ariko nkuko nakomeje kubibwira abumva radijwi rya Amerika, umunsi cyakemutse mwebwe bakunzi bacu nimwe ba mbere muzamenya ukuri kuri icyo kibazo.
Sasa muragize neza amara nakira maze ndamutse uwo mu sinzi ko ndakumwita umwana nkuko mucamara mwita umwana mugajereka ndamwice umushinga
nawe ndakumva nta kibazo nta kibazo umushinga nawe
yo bari umushinga nawe mu bandi
yego
amugambe rero ndafite ikibazo gishobora kwitwa kinda maze iranda mubaze nagira
mu magambo magufi cyane
eko tagerageza gukoresha umwanya neza iramaze ndamubaze n'umbure ko yari nza mvugukiwe bagiye munanga tumanshi amateka kugira ngo aserukire urubyiruko rwo mu Rwanda muri rusange umbure ko yabanje kwegeranya arabona ibibazo urwaruka rwo mu Rwanda kuba ruhura nabyo ayo ashobora kubashikira akaba nk'umuvugizi wabo mu nama nshinga amateka bigatora umuti ko utakuduha nk'akarero nk'ibibazo bitatu cyangwa bibiri avuga ko ibibazo nyamukuru nyinshi kitakugira ngo nabo badoshe bamukunda amazi ari benshi kandi bagiye mu mutekano wabo icyo ni cya mbere ama kigira kabiri nacyo najya nuko nagenda mu baje tutakunze kubona mu bihugu byo muri Afurika na cyane cyane ibice muri Afurika y'ubuseruko kuko kenshi abashinga amateka usanga bagenda umwenga bagiye kubikoresho by'ababarungitse na cyane cyane mvuga imigambwe niko n'ubutumwa ndavuga nizeye ata abashinga amateka nyakuru usanga akujya kuri Amerika cyangwa i Burayi usanga bagiye guhagararira inyungu z'umwenegihugu cyangwa umunyagihugu muri rusange usanga azorinda ko wamurungitse nimba itegeko rije agakiriza n'abatakiriza mu magambo make atabwiye ngo abafite nabona kugira ndamaze ko umbure nk'igihe yoro nk'ayo mahirwe agatogwa ko wewe umbure atawukorera ku gisure cy'uzo bari mukuru n'inama nshinga amateka cyangwa uyunderewe wese icyo ni cya gatatu ari nacyo cya nyuma turakuza no kubona kenshi abanyepolitiki muri rusange muri Afurika bakunda kujya muri politiki kugira ngo batunge kubera ko abari buhungiro bavuti imana yomfasha najye nkaronka intebe ikibanza hariya nkumbura ubukene n'icyo kingo naratorewe kugabanuka ubwo we nashobora kuba agiye kugira ngo nkumbure arabe ko yokwiteza imbere mu bijyanye n'uburyo ugasanga gusa zimwe arabikisha mukiruka ko tuba ihagarariye urubyiruko ari kugira ngo nkumbure nawe arabe ko ashobora kuronka byo baho mu buzima ariyo ntumbere nyamukuru afite. Murakoze
urakoze cyane Samuel i Bujumbura mu Burundi. Ronald, ibyo bibazo wabyumvishije uko ari bitatu?
Nabyumvishije ariko wenda kubera ko abarundi ni abavandimwe cyane n'ururimi tuvuga ururimi rimwe, ariko ndifuza ko wasubiriramo neza kugira ngo nanjye muhereze neza ibisobanuro menye neza ibibazo bye wenda uko bimeze.
Ikibazo cya mbere arakubaza nk'ibibazo bitatu by'ingutu ubona urubyiruko rw'u Rwanda ruhura nabyo ni nk'ibihe. Icya kabiri yagize ati kenshi umudepite aratorwa akajya mu nteko ariko yamara kugeramo agatangira kuba igikoresho cya leta cyangwa se cy'abayobora inteko ishinga amategeko ntakorere inyungu z'abamutoye. Hanyuma icya gatatu akavuga ko kenshi na kenshi muri Afurika usanga abadepite batorwa kugira ngo babone amakiriro mu nteko ishinga amategeko aho kugira ngo bashire imbere inyungu za rubanda.
Urakoze cyane. Nko ku kibazo cya mbere yarabajije ni nka kiriya kibazo uriya musaza yari amaze kubaza, numva byenda gusa kandi nayo imaze kugisubiza ko twebwe icya mbere ni uko twebwe urubyiruko tugomba gutinyuka. Twebwe ubwacu urubyiruko ni twebwe dufite ikibazo. Twebwe na ibibazo by'ingutu ntabwo twebwe dufite ibibazo by'ingutu cyane ku buryo twebwe ubwacu nk'urubyiruko tutabyikemurira. Ariko ikibazo cyari kikiri mu rubyiruko kwitinya kumva ko tutajyayo, nk'uko wenda yabivuze ko wenda mu myaka yanjye ndi umwana muto, ariko iyi myaka yanjye ntabwo ndi umwana muto ku buryo bitatuma nkorera igihugu cyanjye. Nk'ikintu namusubiza kuri icyo kibazo cye cya mbere ni uko twebwe ubwacu urubyiruko ikibazo twari tugifite hano mu gihugu cyacu ni ikibazo cyo kwitinya kumva ko tutagomba kuba twakwigereramo, kandi dukeneye kuba twakwigererayo. noneho utundi ibindi bibazo ni byinshi na tujye kuvuga ibibazo ni byinshi cyane nago najya ngaho mvuge inuzi ariko ikibazo cyari kikiri muri twebwe nk'urubyiruko kwitinyuka no kugirayo hariya ukavuga ikibazo cy'urubyiruko noneho dufite nko babanyarwanda kandi nicyo kinahende kuvuga twebwe leta yacu ndayishimira cyane yaje kudutekerezaho cyane iduha amahirwe yo kugira ngo noneho natugiye cyacu twivugire ibibazo bihari.
Ikibazo cya kabiri
kisubiremo gatoya
ni ikijyanye n'uko mushobora gutorwa hanyuma aho kugira ngo muharanire inyungu za rubanda ahubwo mugakoreshwa n'abanyapolitiki.
Yes, icyo kibazo cyo kirahari n'ahantu kitahaba wenda no mu bindi bihugu byose wenda birahari ariko ndashaka kukubwiza ukuri hano twebwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda icyo kibazo ntagihari kuko twebwe dufite umwanya wo kwivugira ibibazo byacu nk'icyiza naguha nk'ikintu nakubwira kwegera abaturage dufite nk'igikorwa cyacu cy'umuganda turahura tukaganira ku bibazo dufite nawe w'umuyobozi ukaza sinzi nimba mujya mukurikirana nka perezida wa repubulika wacu aragenda mu cyaro abaturage bakabaza ibibazo bafite ahibereye kandi rimwe na rimwe akanabikemura ku kanya bikahita binarangira no ubu kugeza kuri uyu munota ubu n'abadepite niyo time yo kugira ngo noneho babagereho neza mubaganire tuvuge ibibazo bihari tutinyuke nta kibazo rwose kinahari duhereye muri ibyo bikorwa duhuriramo nk'abanyarwanda iyo miganda izo nama tuganira ku bibazo ntabwo dukora umuganda gusa ngo dukore duteme ibihuru cyangwa dukore iki turanaganira ni umwanya tuba tuboneyeho nk'abanyarwanda kuganira ku bibazo dufite
hanyuma icya gatatu ni ikijyanye n'uko abenshi bahatanira iyo myanya kugira ngo bakuremo amakiriro
oya ibyo ngibyo ntabwo ari byo oya reka mubwire buriya wenda sinahakana wenda ko we ahatajyamo umuntu umeze utyo ariko uwo muntu ntabwo aba yifuza gukorera igihugu uretse njyewe nshobora no kukubwira gukorera igihugu ni umugisha nta n'ikindi kintu wabona warutisha gukorera igihugu cyawe igihugu nicyo cya mbere naho ibyo wenda byo kubaho umuntu ashakamo nk'amaronko na ndakeka ko atari byo ku ruhande rwanjye ariko uretse ko bibaho wenda turanabyumva ku maradiyo ibiki n'ibiki ariko ibyo ntabwo ari byo byangombwa icyangombwa ni urukundo rw'igihugu cyacu gusa n'ibyo ngibyo sinzi ko wenda navuga ko mu Rwanda hano bihari cyane nta n'ubwo wenda nabivuga ibyo ngibyo cyane gusa icya mbere ni ugukunda igihugu umutima wo gukunda igihugu kuko umuntu udakoreye igihugu kuko buriya gukorera igihugu uba ukoreye umwana wawe uba ukoreye ababyeyi bawe uba ukoreye inshuti uba ukoreye abavandimwe gukunda igihugu ni ugukora ibintu byose biri mu nyungu z'abaturage.
Urakoze bingira. Reka twakire abandi dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika dufite ku murongo wa telefone. Dufite kandi Thierry uratwumva? Thierry uratwumva? Aha. Thierry ntabwo tukumva neza, ushobora kuba wegereye radio wagerageza kwigira hirya ya radio noneho kugira ngo twumvikane.
Oya ntegere.
Okay, ikibazo cyawe.
Yes, ikibazo nagomba mbere ubwa mbere gushima kubera ko twumvise umuntu ashobora guhaguruka muri kano karere k'iwacu ka East Africa agahaguruka aho rwaruka akavuga ati harageze aho rwaruka ruje ahabona guhishikira. Numvise ari ibintu bingeye koko twari tumenyereye rwaruka rukoreshwa mu bintu bibi mu ugasanga bahereje kurukoresha ibintu duce tubona urwaruka umenga rwibagiwe. Nicyo gituma nagomba ndamuhere kuri kino kibazo uyu muntu nagomba ndamubaze wewe iyo batahora gute iyi paradoxe tubona muri East Africa yuko urwaruka ariko rujya kuri televiziyo kwigisha runagira kampanye ugasanga no mu bindi by'amamanifestation bwo rujya imbere ugasanga iyo bahegeje ntibasubira kwigira baguhibuka abona zeba iba ku kintu ko batabibona cyangwa babigira kubera urwaruka rwo nyine rutarabahari. Hanyuma rero ndiko ndamwumva ariko aravuga urumva ko ari umuntu umenga arafise ingovu, ngomba kugira ati ibintu bihinduke, nagomba kumubaza abona umenga ibyota mu nzira iyahe kugira ngo urwaruka rushobore guserukirwa mu mico itandukanye na cyane cyane mu nzego zifata ingingo. Hanyuma ndanamutumye ko avuga ati ndabigiyemo ngiye kuvugira urwaruka, ndamutuma agende ko kavugira urwaruka, ndumvise mugenzi wanjye byinshi yarahije kubaza nanjye nibyo nari kubaza. Ariko nagomba ngire ni hano iwacu muri Afurika tuzi ko urwaruka nirwo rurengeye abandi, nirwo ruri imbere mu biharuro. Rero ndi bintegure kumva umaze kubona yuko urwaruka ruhari, ugasanga mu ingingo zifatwa cyangwa no mu manegosiyasiyo abaho murage makora bari karasinya urwaruka ntibigeze rufata ikibanza. Nagomba rero ndamutumye niyaramuka abikoze abikore mu nzira yuko urwaruka ruserukirwa. Murakoze cyane.
Aha, murakoze cyane Thierry. Ibibazo urabyumvise bingira?
Ndabyumvise ariko nkuko nakubwiye abona abavandimwe bacu tuvuga ururimi rumwe, ariko mashya kugira ngo menye neza ikibazo kugira ngo ngisubize neza nanjye ndashaka ko wakimbwira neza mu rurimi rwawe.
Ku kibazo cya mbere yakubazaga ko mwiyamamaza ku mateleviziyo ugasanga mutanga gahunda zitandukanye ziba zumvikana ariko mwagira mu nteko bigahinduka.
ikindi yagira yavugaga aravuga ati urubyiruko kenshi rurakoreshwa cyane mu bijyanye na politike, ariko byagera igihe cyo gufata ibyemezo cyangwa se kujya mu buyobozi ntirugaragaremo.
Okay, urakoze cyane. Reka mere kuri icyo kibazo cya kabiri. Buriya reka mubwire uwo muvandimwe, reka mubwire buriya twebwe ntitukumve ko urubyiruko dukoreshwa, ukumva ko urubyiruko dukoreshwa ni cya kindi nayo kuvuga kuva kare ni ukwitinya. Kuki se badukoresha? Kuki badukoresha? Kuki twebwe ubwacu tutikorera ibyo dukeneye kandi byubaka sosiyete y'abaturage? Icya mbere nakubwira nk'urubyiruko rwo mu Rwanda, tugira uruhare mu bikorwa byose biteza imbere igihugu ijana ku ijana. Kwanza ni natwe tuba turi na benshi, gusa sinakumva ko dukoreshwa, kuko umuntu akoreshwa ugakoreshwa neza, hari no gukoreshwa bagoshoka kujya mu bindi bintu bibi, ariko ari ugukoreshwa neza nawe ukumva koko urabyishimiye, uri proud yabyo, ari nako mu gihugu cyacu bimeze. Nago ubu ngubu time yacu y'urubyiruko ubu niyo guhagarara tukavuga nk'urubyiruko, cyane cyane wenda akambwira nk'uwo muvandimwe wacu w'i Burundi, ndashaka kumubwira ko urubyiruko namwe iki nicyo gihe cyanyu kigeze cyo kugira ngo muhaguruke mukorere igihugu cyanyu, murwanire ishyaka igihugu cyanyu, bitanyuze wenda mu bintu by'intambara, bitanyuze mu bintu by'ibiganiro, tukaganira mukungurana ibitekerezo, mukaganira kubyubaka, naho nitukumve ko tugomba gukoreshwa kandi ntuzemere nayo gukoreshwa mu bibi. Kuki se icya mbere icyiza ni uko wakoreshwa mu byiza, aho ngaho nawe ugomba kuba waba na proud y'ibyo ngibyo, ariko nawe ukoreshejwe mu bibi nawe ukabyemera, of course ni nkaho ubugambaniye igihugu cyawe, ariko igihe uba uri gukora ibintu bifitiye inyungu igihugu cyawe mu buryo bwari bwo bwose, ari nacyo kintu biranagaragara. Reka mubwize ukuri, biragaragara twebwe hano mu gihugu cyacu, twebwe urubyiruko turi mu bantu bagize uruhare kugira ngo iki gihugu cyacu gitere imbere, dufatanyije n'abakuze n'abantu bakuru. So ndifuza ko nk'urubyiruko mwihagararira mukavuga igikenewe kandi kirahari. Ibintu byo kumva ngo urakoreshwa, kuki ukoreshwa, se kuki wemera gukoreshwa? Igihe uzumva wemeye gukoreshwa ni hahandi wo kumva ko uzabaye umucakara. No, ubu ngubu iyi vizio tugezemo ntabwo ari vizio yo kumva ko tugikoreshwa. No.
Urakoze Ronald Bingira.
Ndakeka ko icyo kibazo nyimusubije ikibazo cy'ambere kene cy'akabiri ambajije ndakeka.
Yego byose wabisubije iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga turimo turaganira na Ronald Bingira w'imyaka 28 wifuza kujya mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ahagarariye urubyiruko. Ronald, hari amakuru dukunze kubona cyane cyane ava mu bakandida bahagarariye tuvuge abagore cyangwa se abahagarariye abafite ubumuga ndetse n'urubyiruko, bavuga ngo akenshi na kenshi bitorohera abakandida batari basanzwe mu nzego zaba iz'abagore, iz'urubyiruko cyangwa se iz'abagendana n'ubumuga, ko ngo iyo harimo umukandida wanyuze muri izo nzego bimworohera kubona amajwi kurusha abandi baba badasanzwe muri izo nzego.
Okay, urakoze cyane. Icyo kibazo mbajije n'abantu benshi bakunze kukibaza ariko ndashaka kukibasubiza. Muri abaturage b'u Rwanda cyangwa n'abandi baturage wenda bandi ugomba kwihitiramo, ntabwo ari ngombwa. Iyo ugiye gutora hariya ntabwo ujyana n'umuntu ngo akureye inyuma ugomba gutora uyu nguyu n'uyu. Kandi haba hari umwanya w'umukandida wo kuvuga imigabo n'imigambi yawe y'uzagezaho abaturage, noneho ubwo abaturage bakihitiramo. Ni ibintu bigaragara rwose, byagiye binagaragara ahantu henshi ko abaturage bamaze gusobanuka. Ubu umuturage yihitiramo kuko ntabwo iyo agiye gutora hariya nago na muntu mukurikira ngo arebe amubwire ngo tora uyu cyangwa uyu n'uyu. Umuturage niwe ugenda hariya akishyiriraho igikumwe agendeye ku migabo n'imigambi ye y'umukandida we.
Kuri wowe icyo ntago nta kibazo kirimo, wizeye ko ibitekerezo byawe n'imigambi yawe ari byo bizahindura abazatora?
Cyane rwose.
Guma kuri telefoni, dufite kandi na Joseph Wirwenez.
Rwema.
Uri he Joseph?
Ndi mu ntara ya Majyepfo.
Ikibazo cyawe?
Ndamukiriza umutumire uwo mukandida depite.
Muraho neza.
Mukomere. Akabazo nshaka kukubaza.
Amazina yawe nyibutsa ko to amazina yawe?
Nitwa Joseph.
Okay. Hehe.
Ari mu ntara ya Majyepfo, ari mu ntara ya Majyepfo Ronald.
Ndi
mu ntara ya Majyepfo mu Rwanda.
Joseph Ranyuva.
Ndabumva.
Baza ikibazo cyawe.
Nk'umuntu ushaka ku ujya mu nteko, akabazo nshaka kumubaza ni iki waba ushima cyangwa unenga inteko icyuye igihe ku bijyanye no guteza imbere urubyiruko?
Urakoze cyane.
Akabazo ka kabiri.
Yego.
Burya bajya bavuga ngo fera majorite cy'ikonte. Hariya urabona ko ndumva ufite ibitekerezo byiza byubaka, ntugera mu nteko noneho ibitekerezo byawe ukabanyamuke bitewe n'uko abandi benshi bazaba munyuranyije uko mubibona, wowe witeguye kuzakora iki?
Usubiramo neza ku kabazo
byanjye byari byo.
Usubiramo neza ku kabazo ka kabiri.
Aravuga ati nugera mu nteko, we arakubwira ko mu nteko ubundi umubare munini ari wo uba ufite imbaraga nyinshi, wowe nugeramo ukibona nkaho ari wowe wenyine, ibitekerezo byawe wumva bizatambuka gute? Ni ikibazo cya kabiri. Naho icya mbere yakubazaga ati niki waba ushima cyangwa se unenga ku nteko icyo igihe?
Okay, murakoze cyane. Ndakamere kuri iki kibazo cya mbere ambaje ngo niki naba ushima cyangwa nenga. Njyewe nkubwije ukuri, inteko yacu yari duhagarariye muri iyi manda ishize, ndashaka mbanze nyishimire by'intangarugero byimazeyo, mbabwire ngo n'Imana ibahe umugisha kubera ibintu basigejejeho. Ikindi cya kabiri, kunenga nta kintu kiri aho nanenga, ahubwo njyewe nashima cyane. kugeza kuri uyu munota kuba barana duhaye ijambo nk'urubyiruko ko kumva ko natwe ari cyo gihe cyacu cyo kuba twakorera iki cyo kuba twakwige kwa natwe ubwacu hari icyo twakorera urubyiruko
Joseph
babonye ko twebwe urubyiruko
Robert Ronald
yes
yego hari uwavuga kuvuga ngo mwahawe ijambo urubyiruko mu Rwanda bavuga ko ruri hafi kuri 65% no kurenza wenda ariko muhagarariwe mufite imyanya ibiri gusa mu nteko iryo jambo kuko murarifite
okay uba reka mubwire yewe munyamakuru buriya nk'urubyiruko nuzakeke ko turi babiri gusa no mu yindi mitwe ya politike yindi hari harimo urubyiruko yaba no mu bagore harimo urubyiruko urabyumva
ariko mwebwe muzaba mugiye guhagararira inyungu n'ibitekerezo by'urubyiruko abo bandi nabo nubwo bafite imyaka yo mu rubyiruko akenshi baba bafite ibitekerezo by'amashyaka yabo cyangwa se n'ubundi buryo basanzwe babonamo politike ya
reka ngusubize wenda nk'ikintu cyate kuvuga wenda aho ngaho nk'icyo kintu kibazo wenda bashatse kuvuga ngo wenda na freedom of expression dufite wenda
ntago ari cyo abantu ntago ari cyo kibazo mubajije ndakubajije iyo uvuze ko urubyiruko rwahawe ijambo hari uwabaza ku rubyiruko ari rwo rufite umubare munini mu gihugu cy'u Rwanda bakavuga ko imyanya ibiri idahagije kugira ngo rwumve ko koko ruserukiwe nyabyo
okay urakoze cyane buriya reka nkubwire wenda nk'icyo na n'urundi rubyiruko rw'u Rwanda rukivugaho rukanavuga ese kuki twebwe nk'urubyiruko ari twebwe benshi bakaba baraduhaye imyanya mike mu nteko icyo nacyo ni ikibazo tugomba kugira hariya mu nteko tukavugaho
aha ni nacyo kibazo yakubazaga rero Joseph akakubwira ati nitugeramo tukabona nimugera mu nteko mukabona muri nyamuke muri urubyiruko muri benshi ariko muhagarariye urubyiruko muri babiri gusa ese mwumva ibitekerezo byanyu bizatambuka uko byagakwiye ku rubyiruko muzaba muhagarariye
cyane rwose ijana ku ijana kuko icyambere twebwe ubungubu gahunda twebwe dufite nk'urubyiruko ni ukugira mu rubyiruko rega mushobora kuba muri benshi cyane ariko mudakora cyane ariko mushobora kuba muri bake mukora urumva kandi nubwo tunahejwe kumva ko nimba turi babiri ngo ntabwo twebwe tugomba kuvuga ibibazo no iyo myanya wenda nk'icyo kintu turifuza kuko natwe n'urubyiruko twakiganiriyeho tukivugaho ko urubyiruko dukwiriye kongerwamo abantu byibuze kandi ikindi nakubwira ni uko iyo umuntu ageze mu nteko abahagarariye abanyarwanda bose especially nkajya uhagarariye urubyiruko ntago bivuze ngo nzakora ibibazo by'urubyiruko gusa no nzibanda ku bibazo by'urubyiruko ariko n'ibibazo by'abanyarwanda ikindi cya kabiri kandi buriya mu nteko inteko n'ubufatanye ntago uhagarariye abagore azagira ngo yibande ku bagore gusa n'urubyiruko rurimo mu bagore ni kandi natwe no mu mitwe ya politiki kandi natwe ubwacyo nk'urubyiruko turisanzuye iyo niyo tayimu yacu baduhaye natwe noneho byibuze inuza iyi gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 noneho tuzarebe ibyo badushyiriyeho bigamije guteza urubyiruko ko tuzabikora nicyo cya mbere
Ronald ntakurogoye abenshi biyamamaza usanga bazana gahunda bakavuga bati uburere muri uburezi bw'ibanze abandi bakaza bakavuga bati ubuvuzi abandi bakaza bakavuga bati akazi hari ibibazo usanga byugarije urubyiruko bakaza bakavuga n'imibare bakavuga bati urubyiruko turashaka ko rubona akazi kugera kuri iki kigero. Ese wowe izo gahunda ibyo bibazo biri mu rubyiruko wabo bibona cyangwa se kuko twako nibe abaduhamagaye bakomeje kubigarukaho cyane nk'ibibazo byibanze uzagenda wibandaho cyane cyane. Ese ibyo bibazo wowe wabo bibona waba uteganya kuzabikemura ute nugera mu ntego?
Okay, urakoze cyane. Ibyo bibazo birahari cyane, sinahakana ko bidahari, birahari kabisa, birahari pe. Ariko reka nkubwire, hari nicyo kiba ni kubwira, hari gahunda ya guverinoma y'imyaka 7. Ibyo bibazo byose byarateganyijwe, biranazwe. Igihe gisigaye ni uguharanirwa ko ibyo bibazo bigomba gukemuka binyuze muri gahunda ya guverinoma y'iyi myaka 7.
Hanyuma wowe notorwa ukazazana uwuhe musanzu kugira ngo ibyo byose noneho byongererwe imbaraga?
Umusanzu naundi musanzu atari ukwegera abantoye, tukaganira no gufatanya n'abandi badepite tuzaba turi kumwe nabo mu nteko ishinga amategeko.
Urakoze Ronald Bingira. Reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika. Hacimana wirwe neza.
Nazanga kuba mu meza makuru.
Uri hehe?
Ndonde tarwe.
Ikibazo cyawe.
Namenye mama nyinda mesi mutini.
Arakumva.
Muraho neza mushinga nawe.
Amahoro cyane. Bega.
Amahoro.
Muri mu mugambe w'uwe, mwamuri mu bigenda cyane muri wonde mugambe.
Akandama. Oya. Bega. Twebwe urubyiruko. Uri kunyumva? Twebwe urubyiruko twebwe mu gihugu cyacu ntabwo tugendera mu kwiyamamaza kwacu, ntabwo tugendera mu mitwe ya politiki. Umuntu aza ku giti cye iyo wujije ibyangombwa bisabwa kandi wumva unashaka gukorera igihugu cyawe. Twebwe urubyiruko nta mitwe ya politiki duhagarariyemo.
Ati nima gutuye kwa gutuye bivuga bunya nkaba bandi mu gakamere mu kategori ya kiti nika batera mu gende kuya ibinini ni ariko mazo batora mu katamu ya yemo katamu ya ni se no kutibuka ukuntu twa twa batere nje mama aduke gani inde yo kutu batora ndiko kwati na linki ndana tinga cyane kwa za kwa mamenye za makuru ati ndega igiye ameka tebe ku murundi utse kugumba cyagenze gese cyangwa nta cyabuye
Hacimana. Turabizi ni ikibazo gikomeye cyane ku bakunzi bacu mu gihugu cy'u Burundi, kuba mutakitwumva ku mirongo ya FM, ariko dutegereje ko ibiganiro bikomeza. Natwe nta gisubizo gifatika twari twabona kiva mu Burundi, ariko igihe cyose twabonye icyo gisubizo ni mwebwe mwa mbere muzabimenya. Urakoze cyane. Ronald Subiza, icyo kibazo cya Hacima
wakisubiramo gakeya cyane, wakumva neza mu rurimi rwacyo.
Ngira ngo ahanini yakubazaga ngo kenshi iyo mugiye kubasaba amajwi hari byinshi mubizeza, ariko mwagera mu nteko mugasa nk'ababibagi.
Okay, iki ni ikibazo abantu benshi bakunze kubaza cyane, ko abakandida baza kwiyamamaza ariko bakavuga imigabo n'imigambi, ariko bagirayo hariya bakibagirwa abaturage. Ariko namwe ndashaka kubwira abaturage ikintu kimwe. Uwo muntu muba mwaratuye muba mufite uburenganzira bwo kumubaza se ikintu twagutoreye ko watubwiye uzatwubakira uyu muhanda, uzadukorera uyu muhanda, ko watubwiye ko uzatugereza hano ivuriro, kuki mutamubaza mwebwe nk'abaturage ko hari, kandi ko mufite uburenganzira bwanyu bwo kuba mwamubaza ese ibintu waje wiyamamaza utubwira ko uzadukorera iri hehe? Ariko kumubwira nago kutadukorera ibyo bintu turasaba uveho.
Ronald, ariko wivugiye ko iyo umaze kugira mu nteko ubaye umudepite w'igihugu cyose?
Yes.
Icyo gihe wenda urwo rubyiruko rushobora kutakwibonamo igihe wamaze kwemera ko ubaye umudepite w'igihugu aho kumva ko uhagarariye inyungu z'urwo rubyiruko.
Umva reka mubwire. Ndashaka iki kintu nyugusubiza nahereye wenda ku gihugu cyanjye mfatiye muri Afrika. Tujya tubona ibihugu bindi byeguza n'abaperezida. Urumva? Abaturage bakavuga uyu perezida kabisa nago ibyo akora nago na kina dukorera na terambere tubona abaturage bakavuga kabisa ntago tugushaka ariko ndifuza ko n'abanyafrika ni wa muvandimwe wanjye w'umurundi ugomba kwitinyuka kuko kandi ikiza cyo mu Rwanda twebwe wenda nuko wa muvandimwe wanjye ni mu Burundi mu Rwanda hanga abadepite begera abaturage kuko nk'ibyo bikorwa ndakubwiye by'umuganda uwo muganda twebwe uwo muganda ntabwo uvuze gukora isuku no nge si gukora isuku no gusukura igihugu cyacu no gukora iki ariko no kuganira ku bibazo bitwugarije natwe nk'iki nk'abanyarwanda nk'abaturage.
Ronald ngufitiye akabazo kamwe kamatsiko wavuze uti nibyo no kwitinyuka aba hari urundi rubyiruko ibyo ari byo byose ruzagusimbura nawe nugera igihe ucyuye igihe kwiyamamaza nibyo bifata umwanya n'ubushake ariko nanone hari ikindi bisaba kumufuka bisaba amafaranga wowe inkunga wayivanye he yo kuba wazenguruka igihugu cyose wiyamamaza nk'umukandida wigenga?
Okay reka kubwire buriya icyambere no urukundo rw'igihugu nukumva ko ukunze igihugu abantu barwarira igihugu badafite nakantu naho batangirira nta n'ubushobozi bafite icyambere ni ibitekerezo urumva ibitekerezo ufite icyambere ni urukundo nicyo cyambere kandi tukagendera hamwe nk'abantu nkajya kuba naza kwiyamamaza kuri uyu mwanya amafaranga bisaba ngo wenda ngo kwakira kandidatire yawe n'amafaranga uzajya bazaguca na ugomba guha amafaranga ngo agutore none se ubwo urumva nayica ayo mafaranga
hanyuma nko kuzenguruka mu gihugu hose
urukundo rw'igihugu ari ubuhe n'ibitekerezo ari uruhe
kuzenguruka ujya mu turere twose mu gihugu ibyo ari byo byose bigusaba kwishyura niba utwara n'imodoka bigusaba kwishyura gas ukagenda aho ugiye hose niba ukodesha ufite n'abantu bagushyigikiye ujyana nabo ntabwo ugenda wenyine ibyo byose kumufuka ukusanya inkunga gute kugira uwe watinyura n'abandi bakuri inyuma nabo batazaza bavuga bati turagenda ibyo byose ntabwo bahagenda n'amaguru mu turere twose.
Urakoze cyane ndashaka guhera kuri twebwe nk'abakandida wenda twiyamamaje twagize rwa rukundo rw'igihugu cyacu rwaduhaye amahirwe yo kumva ko nkatwe nk'urubyiruko ari cyo gihe cyacu tugendera hamwe imodoka ibihari baduteguriye bakatwitaho kuko ofcourse birumvikana ko nimba ndi urubyiruko ni amafaranga afite ari aho ngaho nateganyije nk'umuntu w'imyaka 25 dufitemo n'abafite 22 dufitemo imyaka itandukanye ariko ntabwo wera turi kuri rwa rwego rwo kumva ko ndi umuntu ufite amafaranga yo kuba natanga imodoka ibihari tujyana tugahurira na komite zadutora tukavuga imigabo n'imigambi. Sasa n'ikintu kindi cya kabiri cyo wambwiyeho ngo abo bantu wenda bashyigikiye buriya umuntu ugushyigikiye reka nkubwire umuntu ugushyigikiye yanakora igishoboka cyo ari cyo cyose cyo kugusapotinga cyo kugushyigikira igishoboka cyose yagikora nta nubwo icy'ingenzi ni uko twebwe duhabwa amahirwe angana nk'abakandida atari ukuvuga ngo uyu nguyu niki asumbye no twese nk'abakandida tugendera hamwe twabaye nk'abavandimwe
izo modoka ni bande bazitanga
ni komite ni inama y'igihugu y'urubyiruko mu rwego rw'igihugu
hanyuma iyo urebye aho umaze kunyura aho umaze guhura nabo ibyo ari byo byose abo muhatanye nabo uvuze ko mujyana mu modoka imwe mugahura muba muri kumwe amahirwe wihangana te
of course ni ijana ku ijana urumva nihe 20 se nihe 30 nihe niyangaye of course ni ijana ku ijana kuko iki kintu niyo mpamvu nakubwiye iki kintu ntabwo ari ikintu uba warabyutse ngo ejo ngo uvuge ngo ngiye kwiyamamaza no ni ikintu uba warateguye ni ikintu uba warumvisha inama z'abakuru ukumva n'urwo rubyiruko icyo rukeneye
nta mbogamizi uhura nazo muri uko kwiyamamaza se
imbogamizi imbogamizi nazo numba nazo twebwe twagize amahirwe leta yacu iratwumva iratwumva none niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nicyo gihe twebwe urubyiruko ngo duhaguruke dukorere igihugu cyacu kuko leta yacu yaduhaye amahirwe nitwebwe bayobozi b'ejo urabyumva aba basaza bariho ejo nitwebwe tuzaba turi ba perezida ejo nitwebwe tuzavamo abaminisitiri abandi badepite natwe tugakura tukabyara abana bacu nibo bazaba ibindi bintu abandi bayobozi b'ejo yesu ni ibintu nk'ibyo.
Ronald Mukanya gato turaba tugeze ku musozo w'iki ikiganiro nk'ubutumwa waha urubyiruko bagenzi bawe bitegura kuzatora muri iki cyumweru gitaha ni nk'ubuhe?
Urakoze cyane ahubwo nk'icyo kibazo nicyo ba wakandihereyeho ariko urakoze cyane kubwo kibaje na inzi kutari wenda uri bukirengagize mukuntu ubutumwa naho urubyiruko ni ugukunda igihugu. Iki gihugu niho hantu hari ibintu byose. Ikindi cya kabiri ni ugutinyuka urubyiruko. Urubyiruko tugomba kugira uruhare mu bikorwa byose by'uru Rwanda kuko na hantu na hamwe urubyiruko rukumirwa kugera na nahamwe. Sasa kuba twarahawe ayo mahirwe ndasaba urubyiruko duhaguruke dukorera igihugu cyacu. Turwanira ishyaka igihugu cyacu urukundo rw'igihugu cyacu dutinyuke. Nicyo gihe amateka yacu Rwanda yacu y'igihugu cyacu y'u Rwanda urayaye.
Ronald yuvuga byumvikana nkaho ibyo mwifuza byose mwabigezeho.
Oya nago ariko ngo gutekereza nanogwe n'icyo ngicyo nsha ndi kuvuga ariko ndashaka kukubwira ko nicyo kintu natangiye wo nkubwira ngo ibyinshi turabifite ariko twebwe urubyiruko nago twakari twagatinyutse kugira ngo none natwe nk'urubyiruko tubigaragaremo. Sasa kuba none twahawe
ikibabuza gutinyuka ni iki?
Ikibabuza iki? Oya nago nakitubuza gutinyuka na kimwe ariko batweretse ko bishoboka. Ntabwo ari ukuvuga ngo twaratinye cyangwa iki n'iki, batweretse ko ibintu byose bishoboka kandi igihe ari iki ngiki.
Ronald muri kwiyamamaza muri 2026 ku myanya ibiri ari wowe ugiye gutora washingira kuki, wakibanda kuri nde? Baravuga bati hari umuhungu hari umukobwa nkawe uzaba uhagarariye abagabo wumva ari cyo urusha abandi nibura cyatumutorwa.
Ntabwo navuga icyo ndusha abandi kuko njyewe ndanashimiye n'urubyiruko twiyamamazanyije hamwe ko imishinga bafite yanyeretse ko dusobanutse twese kubera imishinga nagiye numva urubyiruko bafite. Nanjye ubwanjye mba numva ndi proud y'abagenzi banjye b'abakandida twiyamamajanyije nabo. Ariko of course ngomba kubatsinda nabo bagomba kwihangana.
Ronald Bingira
ivuze gusa nanone mu kugerayo ngomba guhera kuri iyo mishinga y'abo ngabo twiyamamajanyije kuko nagiye kumva inanjye ari nayo mishinga nanjye ahanini mfite.
Ronald Bingira wiyamamariza umwanya w'ubudepite ku mwanya uhagarariye urubyiruko mu Rwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane Ijwi rya Amerika kandi turabakunda, dukunda ibiganiro byanyu nk'ibi ngibi byubaka Afurika. Kandi n'akandi kabona abasaba ndashimira abo bavandimwe babashinganahe kandi nako kabazo bafite bari kubabaza mukabakemurire.
Urakoze cyane. Nshimire namwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Laura Twagira Yesu na Inosa Kimenyi badufashije kugiranya kino kiganiro muri studio ya 7 hano i Washington DC. Mwari kumwe na
Placide Magambo
nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika. Tunabararike amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubagezaho mu kanya isa 12 mugume kuma radio ya
turashimiye mugenzi wacu Edigwema mu kiganiro muri sanga hejeje kudushikiriza